najimsafi.com
Aba kutoka alo
Aba
story of my life so far yani moto juu ya moto story of my life so far fire kum fire nilikotoka ukimwaga mboga wanamwaga ugali wanatoba na sufuria nilikotoka bila una soda mkilo juu hiyo ni siku kwa siku kuu nilikotoka ukimwaga mboga wanamwaga ugali wanatoba na sufuria nilikotoka mchongo runinga TV kwa jirani mpaka kanawe miguu mama single mala shule sijasoma ila mtaani nifunza kupambana niko mina maza madeni kila kona kama movie Alhamdulillah Atumkufuru Mungu asabi tuko nazo chapati na maragi ndio imeleta do
chapati na maragi ndio imeleta do
boda boda daladala imeleta do
boda boda daladala imeleta do
chapati na maragi ndio imeleta do
chapati na maragi ndio imeleta do
manyanya soma simango ameleta do
manyanya soma simango ameleta do
Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, what a life, what a life, what a life. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, what a life, what a life, what a life. Kumbe maisha matamu. GSM wata usemi. Maisha matamu. Oh Saidi Rugumi wata usemi. Maisha matamu. Abeti Maro wata usemi. Maisha matamu. Mwamedi mchengeru wata usemi.
Oh, alhamdulillah
Atumkufuru Mungu Asa vitu gonazo
Chapati na maragi ndo imeleta do
Chapati na maragi ndo imeleta do
Boda boda dala dala imeleta do
Boda boda dala dala imeleta do
Chapati na maragi ndo imeleta do
Chapati na maragi ndo imeleta do
Manyanya soma simango imeleta do
Manyanya soma simango imeleta do
Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, what a life, what a life, what a life. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, what a life, what a life, what a life.